Você é Listen.
Nechakuna iko yuko ndo kinyuaji Hata tukinyo masela tushibagi Na tukishima tunaleta ujuaji Na tukibuda guda tunakiona kama maji Nechakula iko yuko ndo kinyuaji Hata tukinyo masela tushibagi Na tukishima tunaleta ujuaji Na tukibuda guda tunakiona kama maji
Hoja mani tukiguda tunakuwa wagaigai Tukilewa tunakuwa wagaigai Tukinyo tunakuwa wagaigai Tukilewa tunakuwa wagaigai Wagaigai, 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 wagaigai Atufai, 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 atufai Toka atufai, fai Oya boy tula Ujatoa hela unataka kupiga pegi Tuliza medula Unataka pombe vipi umekula Pombe bila kula umeludisha change Nimegundua kumbe pombe uziwezi Uyu nae amepanda juu ya meza Atuonyeshe anavyojua kucheza Mala paki gauni kikamshuka Machizi boti connection wamepata Kuna mwingine mi ananichekesha Kulewa kidogo anaongea kingereza How are you? I'm okay, okay Okay, okay nyingi Akiliza pombe bwana Noma Leta uzombi kama umelewa Leta uzombi kama umelewa Leta uzombi kama umelewa Leta uzombi kama umelewa Kama umelewa, kama umelewa Kama umelewa, kama umelewa Leta uzombi kama umelewa Leta uzombi kama umelewa Kama umelewa, kama umelewa Watoto achanika wamelewa Watoto ambagala wamelewa Watoto atemeke wamelewa Watoto akiba wamelewa 92 kikosi wamelewa Jabu naifu wamelewa Watoto mwana nyamala wamelewa Walevye mbona mechoka Autondoki mbona mizuka imekata Walevye mbona mechoka Autondoke au mizuka imekata Naleta mkubwa wao na mshusha We mkubwa wao na mshusha Naleta mkubwa wao na mshusha We mkubwa wao na mshusha Liki laka kune neka Kadirida Angomo We listen wewe Ivi bitu unapiga wewe una mashetani kichwani Listen bonda bonda bonda